wevanya na puff. Devil naya ta keep hell hot, haja na hizi cold hearts. Kuran my life venye Jesus walked ni hard. Wine ulevi kwa bar lakini kwa church. Inateremusha sacrament. Sioni God but naona more crusades. Mwana zumbuliwa na sauti za tokens. Ziki beep beep loud, wawezi sikia their soul in their body ziki scream. Atuwezi seme likuwa la sapa akikula na disciples. After kupewa kiss na Judas alikula kichapo.
Mungu liye juu, cheki hali yetu, jioneshe we mkuu. Baba tukuomba, Angel anajua uzito ya mabaya. Angel anafili uzito ya mabaya. Oni ya
mountain ina brag, venye ina height. Forgetting ina stand, under the sky. Warembo na wa make Picasso, kuwa make kuchora nyoka, kuchora saba, kubata imekuwa struggle. Nilipotoka ndiyo far, but na Caribbean ni napo far. Distance ya faith, David alicalculate, ni a stone throw away. Sui kama naeza kamilisha sacrifice. What if hakuna kondoo itatokea kwa bush nikinua knife. Anafanya vitu new hata kwa old scripture. Sema Lord's prayer hata kabla Twitter. Our father who art in heaven ukimwita. Adam alilala na rib. Adam akamka na Eve. Adam akajipata na leaves. Na hapo ndiyo the story begins.
Mungu liye juu, cheki hali yetu, jioneshe we mkuu. Baba tukuomba, Angel anajua uzito ya mabaya. Angel anafili uzito ya mabaya. Oni ya Angel anabeba uzito ya mabaya. Uzito ya mabawa. Angel anafili uzito ya mabawa. Oni ya Angel anabeba uzito ya mabawa.
Hey yo, sema neno moja na iwe sawa.